hi Tugume tuwe babiri tuti Tunure no jindi Mubyona Totia wafu mja kola tufune Gamu kama ya gade Usubi za viru unja mazima
Tusabe Tugume
Wano mwa we uto Tuya magane
Wagala nye muna Subi Chechina tuwa
Tichina wa uone uchalumo Nenechusa Sisobola kukuleka
Nangenja kalochi manyeti mwanagwe Mkwa galanyo Sisobola kuiwa
Yeah.